Eyonga tuvude ya badukanya amasomero ganansa ngwa gayambiwa ko government rekoko dobu serebo bikozesebwa munambika ya bisomesebwa mpya. Bino byogeddwa lwa Mampororo Saulo nga yakulira essomero lya Ntale School Secondary School mu bitundu by'Embalala bwe yabadde ku Protea Hotel Kololo ku kijulo ky'okusonda ensimbi ez'okuteekawo Science Laboratory y'omutindo mu ssomero lino ekyategekeddwa abaliko abayizi mu ssomero lino.
The teaching materials, some of the materials we improvise, but some of them, like these computers, you can't improvise. Some private schools are challenged, but it is up to them to make their schools up to date. Otherwise, they will go, they will miss out on the new curriculum. It is a bit costly, but we can't go back to the old curriculum.
Mumbere ya Poro Kashanku nga yakulira abasomera ku musomero lino ya Ntale Secondary School ategeza nti bano onyobombi bw'ensimbi za kuno mwenda basobole okukwasiza ke somero lyabwe. Ab'olukiiko oluddukanya emipiira gy'amasaza ga Buganda nga bakulembeddwamu ssentebe Haji Sulaiman Ssejjengo basanyufu olw'enkulaakulana etuukiddwako mu mpaka zino nga Katikkiro Charles Peter Mayiga akutte eddamula kati emyaka 13.